Takasa, leo niko na ex Vasco. Hii tunaleta kadanda ndani ya Oslo Town. Zuka
Maskani tunashika cheki vile tunaroll. Mademu wanabambika wakiona tunabon. Hakuna kuzupa twende wote dancing song. Niseneja Vasco tunateko bako tron.
Niseneja kuru Zuka leo kuna cha utani. Maskani tunavuma mdundo zevi kwenye fani. Wale wote manyani ha, you better listen now. Sikupita hii wakati, shika mwenzako kwa bega, dance na sisi basi. Yule maza na kupenda, sikupita mitihani. Akikukata usikuwe makirikiri. BF kama mbabi, bounce house wabanie. Wacha waruke hewani, Allah. Leo ni kudwana, hakuna chabala. Mama, mimi ni asmila, wendo wangu kifaa. Ziki ziga zogo, usilete maparaza ufala. Heshimu kila mtu, hata yule dema kwa kimchina, baba, baba.
Maskani tunashika cheki vile tunaroll. Mademu wanabambika wakiona tunabon. Hakuna kuzupa twende wote dancing floor. Tulezeneja Vasco tunateko wako tron.
Ching chila pritika lmewa tequila. Sijali mrembo una chill na Leon. Iwe bad girl unakunya di Napoleon. I love your style, I love how you roll. You make me go na 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 na. You are beautiful. Come closer, girl. I will give you my banana. Yeah. After parties, me and you, baby, tunaenda home. Squeezy me, uvuta shisha, niliacha na nandom. Yo, MC Self Finger Wax.
Maskani tunashika cheki vile tunaroll. Mademu wanabambika wakiona tunabon. Hakuna kuzupa twende wote dancing song.
Muziki ni talanta, situmia dumba, wafala wanahata, wakiniteki sura. Leo na wacharaza, mkae kama chura. Kila siku na waza, nilini nitavuma. So leo ni korada, kuwapa huu Mzuka. Na wapa hizi raga, kesho pia jibuka. Na fasi leo ni yangu, fake and this mtakutuka. Dezenicha and Vasco, mkitu cheki mtashtuka. Yeah, MC Def, next level.
Maskani tunashika, cheki vile tunaroll. Mademu wanabambika, wakiona tunabon. Hakuna kuzupa, twende wote dancing floor. Niseneja Vasco, tunateko bako tron.
Maskani tunashika, cheki vile tunaroll. Mademu wanabambika, wakiona tunabon. Hakuna kuzupa, twende wote dancing floor. Niseneja Vasco, tunateko bako tron.
In the house, yeah. Music is life. It's not what to do. Yeah, no time to sleep. Yeah, we pass till we die.